sinantolantan bunagun kan mali celu kelen ruwanda kadankolo o ye sinantolantan ɲɔgɔndan jaabi ye min be don coupe du monde katar san wɛrɛ batalen kɔni fila eliminatoire tile fɔlɔ hukumu kɔnɔ eliminatoire minnu be farafinɛ gun kofɔ a ɲɔgɔndan tana kunu araba septanbre kalo tile fɔlɔ san bafilani kɔni kelen marɔk jamana kan kuru saba mali y'o sɔrɔ tile fɔlɔ tɛmɛnen kɔ mali ka kulu kɔnɔ keniya ni uganda ka ɲɔgɔndan bi alamisa don septanbre kalo tile fila san bafilani kɔni kelen nka kunnafoni ninnu be ci waati min na o y'a sɔrɔ a ɲɔgɔndan jaabi ma dɔn fɔlɔ coupe du monde katar bafilani kɔni fila eliminatoire tile filanan hukumu kɔnɔ sisan ntɛnɛ na ta septanbre kalo tile wɔɔrɔ san bafilani kɔni kelen uganda be mali bisimila a ɲɔgɔndan bɛ tan kampala mali dege karamɔgɔ muhamɛd makasubaga fɔla mali sinantolantanaw bɛ bɔ marako jamana kan ka uganda sira ta sibiri nata septanbre kalo tile naani san bafilani kɔni kelen o don kelen u bɛ se uganda kɛrɛnkɛrɛnyana kampala uganda faba n'u sera kampala kari septanbre kalo tile duuru san bafilani kɔni kelen kari nata ko don u bɛ taa sinantolantanyɔrɔ lajɛ ɲɔgɔndan bɛ taa tan yɔrɔ min na n'an ko reconnaissance de terrain o de kɔfɛ ntɛnɛ nata septanbre kalo tile wɔɔrɔ san bafilani kɔni kelen uganda ni mali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bawolo siman kan voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traore kala seli don.